Rocky Zone.
Nilimesia kapitu, wala siku mwona wa mana. Alinipa pesa mavitu vitu, nikwenda viwanja kwa sana. Somebody alinipenda tu, ila ni kwa muda ule, ni bado sikupenda. Natoli macho macho juu, ikiza ni kama wale, wana uniwinda.
Back in a me, back in a me, back in a me, me.